Downloaded from ilovezedmusic.com.
Fomo. EWDS. AKA Nkosiana. Na Butterfly. Zek Dizzy.
I love the song.
Let's go.
Tumeno kapasene, kuona ko heaveni. Kuosha kwa mulungu, kuona na vangeline. Kutemeno kapasene, kuona ko heaveni. Kuosha kwa mulungu, kuona na vangeline.
Siko mo the beast, police a heavy beat. Hapa manze ntembe nuka piti private. Noti nikadwala lombo hapa no nili fit. Timo tibuta kusia siri very sweet. Kati baba kazi ni visi ya bene charity. Hapa sata jeni kwaya then is on the church. SDA Roma Pentecost polo church. Mterekezi ni mutaba danda ula ash. Holy Ghost fire hallelujah don't touch. Nifuno tembe nuka eli ninge neko heaven. Home sweet home magani so yanga heaven.
Home sweet home magani so yanga heaven.
Tembe nuka fastene kuona ko heaveni. Kuposha kwa mulungu kuona na vangeline. Kuteme nuka fastene kuona ko heaveni. Kuposha kwa mulungu kuona na vangeline.
Zek Dizzy Butterfly. Mele mogwira microphone lelo nifuna wajize. John ulikuti pwela unibatize. Nili na energy pa Zambia ni kondo flow. Ni deep seni ni flota boti ya Noah. Na mafruits kumamba ni gala weko maflavor. Kuziwa masani nemu ya Adamu na Eva. Kayanga wenze watonga walozolo wa nyanja. I wish watio na mweti futi kila panja. Wakaru wale wale nje walunda wa Wemba. I wish naise kuchiringa na mangeli. Wafala white white wasani kanotowa. Sibafu na pachongo pachongo.
Temenuka fastene, kuona ko heaveni. Kuposha kwa mulungu, kuona na vangeline. Kutemenuka fastene, kuona ko heaveni. Kuposha kwa mulungu, kuona na vangeline.
Mataki ni tai Bible zikuviamba. Kukata kuseni kugwada pembelo toyamba. Mwishi yanga ni kungena ko heaven toyamba. Kuposha mulungu nikafika ko kumwamba. Kuona na nae futi kuona na mangeli. Ponte vimatimo kuvisi ya chekuseli. Kuchinza wanzanga Mary Moses na Kelly. Mama maneo kuvisi ya voze bao yo. Nibambili vintu ni natita bao yo. Ibi voze ni bazone heaven na heo. Mwishi yanga ni kutembe nuka elineo. Nase kula cheti kutulo ndine pasta. Kukata muzuwa shoti tempa kupopota. Wai ni mankala tabe pasta kutulo. Ni magani zapo nikafaka mutu papilo. Hanifuna klasta, hanifuna ntembe nuke.